famaɗo e gara kam noon kettino habaru sukaɓe ma toɗo studio kala goddanto on gueccire mono kon habaruji aissa modde mon de abdoul mum foof mo abdoul
jamni walake aissa habaruji ɗi gaddan e asawa en hettinantoɓe
nder habaru ɗi ɗi anani en puɗɗo e ton endan nder huɓere agades en gaddan filla battu laawol ɗiɗaɓɓol kokkan fedde sukaɓe ma toro tokkuɓe diina almasifu ɓe gaɗi sigila mabɓe hawtidade e fedde walliroore waaju almasifu ɗo e leydi Niger. Rewtere pindol meɗen jeey to endan nder wuro Tokoy Bangu région Dosso en gaddan filla sukaɓe matoro gomɓe no ummo nder gure muɓɓen no jahder ci e rartoyde hana wakkati fo en kantere fijoji men ko cuñnol ɓalli. Bannirawo altine bittiɗo o endan to endan nder huɓere agades ɗum fuɗɗi hawrine dow laawol ɗiɗaɓɓol kokkan fedde sukaɓe ummatore tokkuɓe diina almasifu ɓe gaɗi sigila mabɓe hawtidade e fedde walliroore waaju almasifu ɗo e leydi Niger.
Non jaati waɗi aysa hawrine nde ɗuni fa hannden jeɗɗire muɓɓere watta dow laawol duni fa hannden ko watta ummatore nde enɗen ni waɗane ekkintinoje e duni fa hannden soɗude enɗan caka himɓe warɓe to hawrine nde enɗen he duni fa hannden du anade leydi ndi enɗen en kettino ko woɓɓe maɓɓe mbi ko ani Cheikh Karim wadde firtaɗengal fulfulde.
Vraiment c'est une grande
gonga kawral gal weltare mawne non min jaɓɓitake bandiraɓe amin ɗuɓe wuroji gon gari moye fu no nawtorto e bandum.
Je viens du Tchad. Mi ƴuwana leydi Tchad de warde weltare mawde ɗum laatani kam e warde hawrude eela Allah gonɗindemo woɗi moƴƴere laatanimin harto gurda amin ɗon.
Tout c'est bien fait dans notre vie.
Ɗum waɗan min andodira gam bandiraɓe amin ummatore noon ɗuɓe jahangal gari to amin ɗo en ɓe nawtorto e amin minen do min nawtorto e mabɓe hunde noon ko woɗi minen ummatore tokkuɓe diine almasifu min kaw min giida gam julɗe ɗen
wooɗa. Bandirawo jonkuma en jeey to enɗan maraɗe en gaddan filla fina tawa ko ete dumma gam to fina tawa woni majju suka ummatore mbiyeteɗo Tasi Ubokoy tawaɗo nder fi fina tawa e mo ɗo e moɗan sukaɓe ummatore sappo ekkintinoje jeyaɓe nder région maraɗe o enɗa.
Non jaati waɗi aysa caka duni fa hannde balɗe capanɗe nayyi e joyi ummatore nde enɗan ni waɗante ekkintinoje ɗe enɗan ni dow nawtorade duma o enɗan ara fina tawa cakantaraje maraɗi ɗe enɗan en kettino ko woɓɓe nder ummatore nde enɗan ni ekkintinowo mumen o enɗan ni mbi'i dow majju ko Mohamed Mamman waddi firtaɗengal fulfulde.
Nous sommes en train de former ces enfants.
Min gonana miɗen ekkita sukaɓe ummatore nde gam hannde min jiyana ko fina tawa on no ɗon e yoppede woɗi ummatore zaman hannde on dow jiɗa filla muɗum no gollitirɗi jamani noon andaɗi nder région maradi gam nokku fuu to jaɗa nder sud duniyaru ma leyɗi afrika illa niɗɗo yino duma no faman ko région maradi fiita ɗum min ekkintintanaɓe dow no gollitirɗi ɗin tirirte no ɗi piirete misali to lamru e nder dewgal
la cérémonie du baptême.
Aysa ummatore duni fa hannde nde en daari de burtaki waɗama gam hollude metta ɓernanudi fa hannden gam tewtude hakke ummatore nde enɗan ni no naata bonnude are himɓe gomnati ɗum ɗum waddi duni fa hannden ko fedde haɗin kam matasa janci hunde nde enɗan watti duni fa hannden dane yaade e ummatore nde enɗan ni ko watta ɓe acci bonnude are ɗe enɗan en kettino ko saabiu mamman ardiɗo fedde haɗin kam matasa nde enɗan ni wi'i ko Abdoulaye Mayna waddi firtaɗengal fulfulde.
Wannan kone kone da woni tada hankali da
gattol hiite na bonnol kulle leydi ngol sukaɓe ummatore gatta ɗum hana hun non ko woɗi minen kolla metta ɓerɗe amin dow no ɗum woni e ɗum waɗiri gam jippinol laamu ko waɗa ɗum hunde noon ko Allah waddi ndenni no handi himɓe wakkilo he Allah ko handi woni nde weltare noon na metta ɓerde noon no woodi laabi kollaɗi no neɗɗo watta fuɗo minen ummatore burtotoɓe no gatta hiite no bonna kulle leydi hana hunde noon ko woɗi hunde fuu komin bonni koye amin min mursini gam ummatore no handi heɓa hoorejo mo hollata ɗum ko handi waɗa gam hollite ko woɗi
bandirawo jonkuma wakkati yotere pindol meɗen no en jeey to enɗan nder wuro Tokoy Bangu komin tanda hitaane fuu sukaɓe ummatore nder ci'e ɗe enɗa eɓe ummo ci'e maɓɓe eɓe jaha to goɗɗo rartoyde min kettino ko bannimen lildo men Fadel Alou ko waddi ko ɗum firtiɗengal fulfulde.
Caggal ɓe gaɗi golle ndungu e guese faa ɓe timmini kamɓe sukaɓe ummatore wuro ngo enɗa ɓe kettini noon faa ɓe keɓɓe ketta koɓe keɓe ɗum enɗan caggal mum non wona koɓe jahata ɓe naata golle goɗɗe sembe du konɗan koɓe jiiɗi ɓe gaɗa fuu wonnana dow yaade dow sefaji kaŋŋe tewtoyde de ko heboto e dar majjum farfi arzuku
da geewrode ya monti
min nyaami gawri keedi de Allah jabi du min jahan der sahara filoade kange miden cioda dum e sokitaade de min kebi cede sedda min garta wuro soda nyamdu ko heddi du soda da munci yofude
ci sai mu sake mu ta kiwo
ba ko taada kambe suka ma torbe ko dudde mabbe fu gonno dillana enda ya tewtoyndi enda wobbe ka e jile mun hono wurdo e hor mun wodi ko way fadda debbe nenno ba ko ta kambe suka ma torbe enda ko heewi e mabbe fu nanana yi'a immo ya togon yaade filo waade enda ga hedde ko monji e mudum wobbe ka e jile mun en ba wurdo ndan waawi hebbede yorna mere mo gaya mun kayla haruna holliri
si tous les efforts
sani bawde nimbe fu so waama hawtaade e ko ami mine ardibe hawzu yaade e saarobe nane nimbe fu naata der golle demal to be njata der lede yasin filde kadenda gam gayano wodi hunde fu nani mayo wodi nokkuje demtede den do no duudi burde nokkuje kewde der leydi di
de la du pays
moddinde wattinde sembe deme yarteede endam hun non ko way waddande be kambe suka matoor be endam golla ngattengal ko way waddande be moddere farfi arzuku ko mbay jogitaade juude mabbe hen
aissa har ko darta fi joji cognol balli hande ni sakettino den ko sumana amadou jangante en
e do fi ko nat lato bal ko leydi afrique ko lobuji pamari be leydi niger be wadnama e ginal do majjum ten koñina as garde national mo leydi niger kan fotto e as douane mo burkina faso hande ndeda sappo jene lewru utudu endam do stade general sen ko tema nyemen jonkay e ginama wi am sey noga e joyade noga e jet lewru ndu endam as douane mo niger na hanno kan do fotta e fc calon e sierra leone e leila wol gotongol ka en du konna e ginama fa ele nyalat indude en jondade dum du konna alle e tiadaale ko tawa ele leydi hande fedde hawjin lato balle Niger de andani hebi lawol e ka fedde leydi Afrique hawjin lato bal ga batte alle wakati di e Guinée nokkude ko na e Guinée dum du ko na ni waddi denene kaydu Côte d'Ivoire be jami be keba lato bal go watto na Boaké hakkude AS garde national mo Niger kanyu FAS douane mo Burkina Faso Guinée to be jami le wuro Conakry be keba lato bal go wada hakkude AS douane mo leydi Niger kanyu FC Calon mo Sierra Leone tati lewr septembre ko wara dum won ko be ngado to lato dida bo
O men kantane o habruje amakuska mator metti kitnaki on kettini mesajangu di on kiari.